It's DJ Drex Africa.
Exclusive from ZambianMusicSub.com.
Next level, next level, next level. City pwele la kumbuyo apani. Next level, next level. Na waiko na yini mbotie pune. Next level, tie punda. Next level, next level. Wapilipa muli haso tie punda. Next level, tie punda. Next level, next level. City pwele la kumbuyo apani. Next level. Brand new yeah, brand new day. Vose vidi fresh, alipa vidi mamumu ziba kale DJ Dress. Tipwelela kumbuyo nga kanyoni mumuamba. Vanaisa kuchinga but still vina kanga. Vanakwila po kale uyu wali kumuamba. Hapa ni slick na spark chizo. Walapo yeka yeka ili dead kwa tipaba fimo. Vela tema bazi mwea chose la mulilo. Ili temo flex, no tina panicking. Kalifi suma fila kukula swapa ni timing. Ukubombe sheko na ishiba no tinobu nangani. Next level, next level, next level. City pwele la kumbuyo apani. Next level, next level. Na waiko na yini mbotie punda. Next level, tie punda. Next level, next level. Wapilipa muli haso tie punda. Next level, tie punda. Next level, next level. City pwele la kumbuyo apani. Next level. Washita panji muntu wanga 60. Ufunani tunye wabasari 60. Ndawa mtu siki ngati mantenda ya bidi. Inena piti ni kaponga mapunja ya bidi. Okay vimbolo ama levosi. Sili the boosti na imbile pa levosi. Shimbilo kwipaya no kutila wandashe. Jimbila mafansi bandi no kutila wansashe. Shevela ti unche tekele. Nga suila njile sali njitakale. Dewa kana wanati no no. Nde umfila pona King Buga wa no no. Next level, next level, next level. City pwele la kumbuyo apani. Next level, next level. Mawaiko na yini mbotie punda. Next level, tie punda. Next level, next level. Wapilipa muli haso tie punda. Next level, tie punda. Next level, next level. City pwele la kumbuyo apani. Next level. Matila lesa afu wa wayafu. Wano wanda lionse turu kushafe kwa tero na lafu. Ine pantu jita yako na wala eyo nsha kwa tia. Bali sika namba kuzimvela. Jevile ninga siye pwanji kuzimvela. Matu yari yanga so music in my blood. And I'm going hard. Nangu wenge shashani tetu wambweshe panji. Pantu lionse njenda fiena lesa wanji pantanshi. Raising the ghetto where life is a hell. But still we squeezing and pushing some pedals. Manja manja tiza pula so. Nangu yako sako panji never lose hope so. Next level, next level, next level. City pwele la kumbuyo apani. Next level, next level. Na waiko na yini mbotie punda. Next level, tie punda. Next level, next level. Wapilipa muli haso tie punda. Next level, tie punda. Next level, next level. City pwele la kumbuyo apani. Next level.
Yeah, we on to the next level, man. Hey, yo Viz, I got you. Mr. Wiscott, Mr. Dan, DJ Ray Knox, DJ Cannabis, and your spark is, I see you bruh, same thing, I got you, it's a pleasure, I see you, now I shall around me.